Yes, welcome to you, ladies and gents, kings and queens. This is a world and global mixtape 2020, the East African edition. The best of music around the globe. It's all about DJ Ali Kings. Remember, so we're on here. This is www.djalikings.co.ke. So right about now, starting easy, this is Try Your Mile, featuring Major, X-Ray, Nelly the Good, it's called Jezza Kama Wewe. This is Freddy Ranking. DJ Ali Kings, on the mix, on the mix.
Ina kakitu kwa mbosho mkutelefon. Kuja na mavitu vidosho makorazon. Choche kipo mwitu na poshone choma poke. And then minta kuja na chumvi na nyongi ya juzi. Lauta toa mushika troli ya msewa smokey. Nitecheza kama mimi. Alafu nkupa trupas cheza kama Lewandowski. Ivo ndo sucheza mjini. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Trio na cheza kimimi, mdhamini sipimi. Nakaona daimoshu, utazivuta kute chimne. Limit ya fulize imongezeka nkoma chingle. Neza shike jack, nakanudhu sikie tifi. Nacheza kiroro, nacheza kiwingman. Neza fika soko, nishike kijipa. Suriri memdagi meditation na kififa. Shukusha kibandas kichapodondo inaza jipa. Rada na madenge, putezo matenge. Sichomange kame nje, uskini kuma wenge. Neza nyonga sana mkona nze kumea zembe. Maza kibana snapiga na tlupi jembe. Peleka na trrr, peleka na taratara. Slete pa machur, manguna vitu chora chora. Mute kama trrr, peleka na taratara. Slete pa machur, manguna vitu chora chora. Mute kama trrr, peleka na taratara. Slete pa machur, manguna vitu chora chora. Mute kama trrr, peleka na taratara. Slete pa machur, manguna vitu chora chora. Mute kama trrr, peleka na taratara. Slete pa machur, manguna vitu chora chora. Mute kama trrr, peleka na taratara. Slete pa machur.
Apo tu. Guardians tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni mjama, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canada, beba zikimini. Apo Guardians tuko jaba, wengine wako miti. Apo tu.
Yeah, so coming in next, Outer Gate National Productions.
Apo tu, apo tu, apo
tu, apo tu. Official release apo December 11th, apo tu.
Yeah.
So right now, get
familiar. Tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majama, zenu pikipiki. Leo tunaenda kana, beba ziki mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze a back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa hicho itisha hapik. Tangu tuingie kwa imchezo sino heartbeat. Nairobi city tunairun kama athlete. Dance to sijali, atuku judge. Apo tu, usijali, atukujaji. Apo tu.
Iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kam tutowelo kaki ya mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hauke kutisha feo na kaku kwa na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kama mewe kwa magnet. Itatake toja hadi wa itane.
Dance tu sijali, atukujaji. Apo tu, usijali, atukujaji. Apo tu, dance tu sijali, atukujaji. Apo tu, usijali.
Wewe na, unanipigia, simu kama nani. Ni achane mume wako nani. Unajua nalia kweli mini nani. Weni nani. Unampigia simu kama nani, yeah. Hata utoe vya ndani. Atarudi hapa kwangu tu nyumbani, yeah. Anapenda vidogo dogo. Mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo. Tafuta jambo hilo la kufanya. Show ya taisha ni wangu. Hivyo vimeseji na
hatushtui. Atachoka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye.
Anapenda watu material, mwenzako wanakudanganya. Mwana mke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Yeah. This one to me made the best of his epic and crazy back to back, beat to beat. Gonna say the 2020 edition on the Sunday. So coming next, I'm to play for you the best of WCB, that is Ray Vani featuring Zuchu. It's called Number One. Starting on YouTube at 9.3 million views. It's how we do it.
Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, hawakutesa moyo kusumbua, maumivu ya mikwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu wako sioni. Pesi limetara ya marashi, rashi, nge, tachi, tachi, shingoni. Vai, vai, bui, kanga. Vieto vya kuchuchumia, kangaru. Kisema tuitanga. We wani fukizia pambetu. Ukizungushia shanga. Inashuka, inapanda, chinju. Nishe tafuna karanga. Asa chumba ndo kiwanda, watoto tu. Yeah, yeah. Number one.
Be the one, said I be the only one. You're my number one. trouble. Vile na kupenda hivi umekama na ubaya. Oh, basi nipapase kidogo. Na mini vimbe kidogo. Oh baby, sinipe kisogo. Baby, kwe kwe
jakala. Kwe kwe jakala. Kwe kwe jakala.
Kwanza vilo litu wa shakwile basi ya digiso
This is DJ Ali Kings in the mix. In the mix. In the mix. In the mix.
Okonko pole nime kuja gafla. Ni vile we ukuo meni bamba.
Ya kongu we ni mso. Kwanza vilo lituo shakwile basi ya ligiso
Na kupenda manze we ukuwa mhumble.
Asante
legend. Kwangu we ni icon.
Stories za icon. Kwanza we kambali. Femi one mukwa nime kutamani.
Okuonko umeanza kunichocha.
Azi
Nisho ni wapi uliniona.
Femi one we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapacha.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda Tumblr.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda Tumblr. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meche umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Mi nataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Kapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda Tumblr.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata.
Bang bang bang.
Foto moto.
Bang bang.
Inaleta ndoto moto. Foto moto.
Moto.
Foto moto.
Moto.
Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto.
Alejandro.
Noti.
Tunajua wewe ni ndoto. Nikicheki hizi foto zako zinanipea mandoto. Mtoto noti unanichanganya. Na uta usiku ukinif... Ukinikanyaga utanipenda ka boy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snoddy fla.
Amekam bila na nyonginyo.
Nimekam bila na nyonginyo.
Basi sawa. Tukan tumiz tufin. Niko na first aid kit. Iko na funnel.
Zangu ziko KBC channel.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto. Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto.
Moto. Moto. Yo. But it's about the big time music. We be large, we be humongous. And the Sunday. Just like I told you earlier, we live on here this at DJ Ali Kings. In the meantime, catching the best of local talents, introduced in 4th December. Savara South is featuring Benzema. This one is called Bypass. Select a big ready.
Kuambia, kuna chumu moja tunafaa kupitia. Kuna madema za shola na mabia. Pia, pia, na pia. Mademi sare na picha nani mia. Na kauta pika bayi, utakuadisia. Vibes ni true, hakuna za bandia. Yeah, yeah.
Nimecheki Google Maps. Google Maps,
House key, kuna jam hadi knocks. Nimecheki Google Maps. Google Maps. House key, kuna jam hadi knocks. Basi tutumie.
Bye bus. Bye bus.
Mdogo mdogo.
Bye bus. Bye bus.
Leo tutanyonge.
Bye
ya safari tupite jamii anenunue kashata speed ya gari ubeba chapa dogo dogo ndani ya jeep leo tunanyonya kata kama tik niko kwa muti na rika siku ndio maarifa
kama baridi na kutesa tesa njoni kupe phone nipitishie bondi lefe nje in the chain
Benzima na Savara wanapenda ngama vela.
Stupid Boy featuring Madocho, Litsin, Bingo.
Ochoka.
Which premieres on December 4th, this one is called?
Cheki ushakuwa mshawi vipiga tembo teni kuchoma picha na jamo gota city mayoni kujenga jina bang bang kulamboka ndiyo rang na washenzi wa gumbaru na kidungi limo choka akiwa lahi minapenda nikibonda na story za kungoja ndo zifanya nina konda chorea mbwekze wadaku wa reporti ni jeshi ya madonda wakivunjika magoti gota wazinga tutambu wangi dumba tunatambu wa magu makamete hurogoka
walikum salama na kuvinye utangora gang zaga na weni guli. Military riang shaku wa buki na DC ya time anaku idhaya kiumbu
zilangu Mochoka
Tulishana wa mindo trap wa east trap Mochoka.
And that's on this up we can fix it 2020 DJ Ali Kings. And it means let me take it down to Cox number 012. This is Wayne Rhino's original team called The World. Listen to this.
Hey. Bareke kuari mpala ibari na inyambibwe One pa masokete na bena inyambibwe Ntekuwi na kenda ndeba weria ndengwe na imbesa mkuria Na batio mbabuwa Batise musezo yomuro meibatuwe na juo Basinda na batu na watu kende huo Bakere kurumana na batena maeyo Kanaberia kungaranga na simba na batengu nyoko Naibu kwete wonya beta sentu wake droyo nanti sero wonde bitin te bwana nakuro kawe koro wonya mboro anti se kuna koro nanda wande bere kya kwa mpundo kya koro ambu eta sioro i wonte andoa na kya mbere de kupwe dioro imbere ndare mwa na timu wana ngwa tai bia soa nanti kira ende nyoko babo kore kaburo debo nelentona kero ngwe tia nanga mbere ukatona dwania te wata wanjara intunga ibon tuon kura papa kara ya kapa kwe memia ngwata bakera eria Ome akamana na 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 tava tekinya na temba ti kuare ngento bakwa ko wo mba ti kwano yanto bakwa bere na tempo ete nianto bakwa na temba ti kuare ngento bakwa ko wo mba ti kwano yanto bakwa bere na tempo ete nianto bakwa na temba ti kuare ngento bakwa ko wo mba ti kwano yanto bakwa bere na tempo ete nianto bakwa Tembati cuore che to va qua oh oh tembati quando io to va qua oh oh vedi non puoi tenere to va qua
Crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It's a bit your time to lean back twice. No check your feet, you keep mortal girl, I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering it was you while you ain't seen that life. It's a kipindi, that could girls I'm shindy. Jackpot, but do I say, na siringi. Destination is a coupe like a piano nyingi. Lunch is lando, dinner to kulia my
lindi. Calypso, that's it, calypso.
With the LW, make it
oh,
all the baddest in local talents. With 5.8 million views on YouTube, is a with you. Hey, Buddha Boss, Kanale.
Yama master maji mabazenga Piaka fala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza Bentley na mabigi Hakunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi Kalali 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 Ini last bout a mark kwa kalenda Ya ma master maji mabazenga Ini last bout a mark kwa kalenda Ini last bout a mark Ini last bout a mark kwa kalenda Ya ma master maji mabazenga Piaka fala na beef na kalenga Na kakawa mifunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza Bentley na mabigi Hakunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Kushamawe kahalwale
Ni kalale
Unangia mingi kahao
Kalale Hey, yati yati nini kem kem Wata guane, wata by miss Kasi ganje, haini saidi Saidi Wata guane, wata bout it Bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale Hey, yati yati nini kalale
Lale,
ya, ya, ya Kalale
Papa Fadela kleme baki ni kuchengia statue Nusia chendula inje na unajua tuko faipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zmecha kama Manchester Blue Kem doli kunafanya gani dos daro Papa God sunyonyeshe ganji kama flaco Ni adise mafiga makoma na maziro Viri suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongezebe ya bita Wasoro kuwa punish kukepia kaki flag No kizidi kulegeza ndo katekio mata
Kem kem wata guane wata by mister Kasi ganje, haini saidi, saidi Wata guane, wata baudu Kito man, kona daibi Kalale Kalale
Baby, let me talk for you, talk for you, talk for you Bellas, what you say, da kumotima Kusaba tofu, da donyole, da mutima We aren't weak for you, partner
Yeah, kumotima manonji Tele mesele Kule koku zale sena
The ultimate DJ exercise in his fingers, it is the best of his African music. That was Karaoke Sizz Holly from Uganda, right now playing in the remix. This one is called Balance, East African version featuring Major Zero, DJ Jones, and Willis Rabu. Let's get down.
Let me talk for you, walk for you, walk for you, balance. Zinamuko, baby, let me talk for you, walk for you, walk for you,
chapa chona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Yeah, na sante ya punda una mateke. Nijikuna uta umo uta nastete. Wavebe joziki bundi mska kokote. Wade bindo iso daba zitokote. Anadai kona sija tebonge matio. Penadai ndisi na pandaka sni matio. Kestam fast needs stone and a kako. Kema gills busy wana ball kuliko makro.
Nanki pata naipima, pima naipanda na lima. Nanki pata naipima, pima naipanda na lima. Naiki chapa jona dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey.
Zimeshikana na ingomo tome mekuja na ubaya. Nembitika na bado mnakata. Nembishika bado kwa isana. Kepe teke bote tambawala. Wengine bumbutere wamelala. Chomba kali mekaza katamba. Nakitimbia na mkuu imekanda. Nikujinika chitini ya kala. Nateza na maneno tukisaga.
Hapa nikuchembeteza na manembeteno. Jembete luta kwa gombo toza meno. Nikuchembeteza na maneno. Gimbeteli ni ya gimbetenge. Hapa ni kuchembeteza na manembeteno. Gimbeteli utafogomboto za meno. Ni kuchembeteza na maneno.
nimetelini ya gembetenge ambatari hevi walevi wanaskia ni kastori telling kwa teli jungembeteli na tembetema kimakafeli rambatazi na mtoka kimazembeteri juu ya full dose na kumbutula mamedi vidembetevu zangu na reziko ever ready kumachomba toka wanadai niko crazy lumbu tugatang na itus na madredi toto mingi na kuzembeti makabaridi juwa nikali jomenyo moto wakawaridi bidi ambatangu pace ni ya Lamborghini pace ni ya Lamborghini hapa ni kuchembeteza na manembeteno gembeteli kwa gomboto za meno ni kuchembeteza na maneno gembeteli ni ya gembetenge hapa ni kuchembeteza na manembeteno gembeteli kwa gomboto za meno ni kuchembeteza na maneno gembeteli ni ya gembetenge
all your coming things. We need to appreciate this guy coming from local Tufay for our very own danger. He's had a good year. 2020 and yes has been his year. This is featuring Reckless, Zekin Intro Sota, standing at 1.3 million views on YouTube. This one is called
Hi.
Yani
Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya
chakata.
Hati weni sauce ukitaka unabai.
Hi.
Wongo sema walai.
Hi.
Chocha mbona unajamu.
Sugar mami Keja liomba mwaniki Luku liomba tirani Na kwa best villain na jidai Basu 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 Hauna kakitu basu wa utu IG chocha maisha ya tu Caption lamu with my boo Eh, lifestyle na madeni Niku chotwa chotwa na bengi Wacha kupostu kichocha Atuko lamu na vile umesota
Hati wani sosu kitako na bai Wongo sema walai Chocha mbona unajamu
Hai
Brome sota na unakata Ati yani unanga mali
Hai
Woshindo mehaya gari
Hai
Woshinda nini na nani
Hai
Brome sota na unakata
Cheki brome sota na unakata Nati pia umeokoka unendanga chach Unade unachopa na unatabike Miadi sijui mbona moko mangwai Hama joni jaba zimeru Ha Na usimu nishiru Ha Na unapatika na nili stage ya lu Ha Chana umepindai Bado kona dini adia mayai Kona mbaka tala inakudai
Sema siya jitu jitu ya
bari Adi wali sosu kitako na bai
Hai
Wongo sema walai
Hai
Chocha mbona unajamu
Hai
Brome sota na unakata Adi yani unanga mali
Hai
Woshindo mehaya gari
Hai
Woshinda nini na nani
Hai
Brome sota na unakata
Cafe banga 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 People like Amanda Wilson you le please fire band Oui ma aime femme Hypocrite je t'étrangle Hypocrite Fais ce café banga Tic tic tac 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 Fais ce café banga 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 Tic tac Bad 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 girl ka crie youpi Boom boom bad cafe bad man digging Bad girl ka kriye youpi Den sol chata man kachak bidim Doucement messieurs man en pack a fun Fes cafe boom bam brakata Evoleta son abadaman Fes, 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 fes cafe banga Tic tic tac, fes cafe banga Tic tic tac, fes cafe banga Tic tic tac, fes cafe banga Tic tic tac
DJ Allen King.
Jaja, you're with the jaja. No, 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 jaja, you're with the jaja. Jaja, you're with the jaja. I've been in this shit down on the platinum. This was up the records. All the biggest and baddest hits. AM2020, you understand that?
Jaja, you're with the jaja. With your sexy body, Carolina. For your love, I can fight like your sinna. Atakama ni kiongu usina. Kupe kila kitu, oh, baby. Uchana kwa siku, oh, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, oh, baby. Uchana kwa siku, oh, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take this long number one.
Jaja, you're with Jaja.
www.hearlist.com or at DJ Ali Kings. We're live on Facebook, same way at DJ Ali Kings. Or
she call me on my phone and I put ya gitu. Nataka kuja gitu. And I do wanna pick a gavi too special. Special for you, too. The way unanizi maga micheche tu. To this argument, okay, nipa usiku nipe paka kesho.
DJ Ali Kings.
Kesho.
In the mix.
One time.
In the mix.
Show me what your mama is, yeah. Two times, I put up my money. You talk a nigga, baby, you been met you. But you know I like it. You talk a two and then she'll tell me, cause me go, you know I like it. You talk a nigga, baby, you been met you. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Bang, 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 bang. simama inuka njoo kupe tuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet na mbucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka ni kubebe ubebe juu kwa juu.
You know I like it.
Nitaka tuweleshe utembe kwa migu.
You know I like it.
So biggie biggie control, 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 so biggie biggie control.
Simamisha, weka kando, hii naikula kama hongo, haka kadogo, haka kanono, kana kaka kamepigwa popo.
Wapi permit ya kubeba hino zigo. Hii lori haisikia gimashino. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Ratatat, piga uwa, hapana tangua. Sukuma ndani kama ya nasumbua. Haka soma kama mbuku na kaseti kama nuku. Tunavua luku luku tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya meva suti. Atele mwede Nicky Rice na masterpiece.
Zo biggie biggie control. 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 Zo biggie biggie control.
Right. Introducing one of the baddest combos you can find right now. This is WCB or Sappy Records. Diamond Platinum featuring in the mix. New signage is conceptual. Selling at 40 million views on YouTube with premiere that October. This one is called Change. Change. My DJ, you ready?
Yeah, te quiero, yali yungu ya mo, ujazo wa penzi kwa peru. Mwenzako migulu chekele, wandani na ugulia kwa nje kwele. Sema upenda cho, utakula chekele, kikilma kurumagia ranku chumia tembele. Okoro waito, you dey give me banana. Your love is tamana. Nacheza kwaito, okoro waito. My baby tuache ze shane. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Che 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 rumba. Che 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 rumba. Sina toka che che rumba. Kikusana kusana.
Unapendaga chocolate. Ma vanilla lila. Tam tam fiti nikichenga karo chamila penzi kole sauti watu bai kubali pambe moto kama mafuta kwa karai na uliva katoto ito to leo mpaka koko iko ko geto ni kulamba mwiko ko saka fadi kwa tandiko ko ko ni koko mama taniwa
niko meche
ya leo kiboko
niko meche
mezidi msamu
niko meche she she komeche
asapu kwa chawe
sawe sawe
nine kwa mwengine
sawe sawe
jeo isina
chisi tuwa chese shanya
tunashikana shikana tunacheze shana che 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 rumba che che rumba sina toka che che rumba kikisana kusana
chakara kufana we my baby. Spending my money for you, I'm ready. Hey, my city, my baby, my diva. Allow me to be a diva. Your love will go give me fever.
Introducing Conde Boy, this is Harmonize. Yeah, showing his love for East Africa. We're telling you this is the best of easy. Back to back, beat to beat, the 2020 edition. His name is DJ Alex.
Jagara kuvana we,
Alec Kings. In the mix. In the mix. In the mix.
Shoti mbili kana lainika Toto kaa beba jocho Utatani huyu dani wa moroko Kata Mkana katika nkama kako peponi Hea Brakata Mkana pakuwa nkama kako jikoni Hea Brakata Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani Hea Brakata Nikashai kwenye mwanga hatari gizani Hea
Brakata 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 Brakata
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume leo kuna mazimi na nyemelea kuna vile na mdai Nataka kumsampo Ganeli nitasikia laha ndani ya love Akinipa laha ndani ya love Laha ndani ya love Akinipa laha ndani ya love Laha ndani ya love Akinipa laha ndani ya love Laha ndani ya love Akinipa laha ndani ya love
Nega swaga ila high kit Luku sipigi fake utokuta na buffing
Louis Gucci or Prada
Pengine glasses on kata
Madini mukari zaidi ya donut Anasha simba wenu manyasi menu haina ganyama Si shobo kia tango maziki buma Still sassy spendi mazoe talking chika na uchuna
Ule emotioni Buja uyu mwike nasi
Kama takinyo anje cha waswasi Na kama tingari nazima ita taxi
It's all on me
But don't ask for my number Penda watoto wenye darasa Unguza self nita kukachi
Watoto na pombe Toto na pombe Toto na pombe Nilichopata ni Watoto na pombe Toto na pombe Pombe Toto na pombe Pombe Totos Pombe
wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchane majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher. Manzeni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na
video. Baby washuni, kuja uyumike nasi.
Mata kinywa yecha waswasi, kama tingari nazima ita taxi.
Follow me,
bado unafuma number. Penda watoto nye darasi, uza self nita kukachi.
Watoto na pombe, watoto na pombe.
Always keeping local talents alive.
Watoto na pombe.
Had a good year, okay? This is representing 254. Leo Tuta, Lewa, Pewa. This DJ Alex is rocking pretty long time. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
Yo, Parrot, VB1, yo, Tessaba.
Yo, Pongo.
Chafua, my friend.
Check it down on the beat.
Swag, 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 swag
Behavior, on your worst behavior, Susanna Bande.
Sende, hello, 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 hello.
If you
said yes, you need to get the mixing. You can log on to www.hearthis.com. That is at DJ Ali Kings. Or get the links on Facebook at DJ Ali Kings official fan page. Or on Twitter at DJ Ali Kings. Right about now, changing the gears, introducing Poki Genge featuring BJ Jones. This one is called
Buslim tisponi ya kibla, ditni dibla ile genje inigri miurien kadi shock dem mambeko zina mokni mogadha kanairo governor ni mjamo lagunya skomo ni makibre inademia ni memoka palma nikipa kila lutni dangu Buslim tisponi ya kibla, ditni dibla ile genje Buslim tisponi ya kibla, ditni dibla ile genje inigri miurien kadi shock dem mambeko zina mokni mogadha kanairo governor ni mjamo lagunya skomo ni makibre inademia ni memoka palma nikipaa kila yut ni dangulo kwangife baroda imemokre matibian kuwa bambua mashashken kamili ya kingsnadi pochanyaku militanuari ya utu frontline
panda zimeripoti niko chabari zikira mbapapama
yona nikibule
kumagoti zime panda zimeripoti chabari zanachoti kanda ukishada nanganoya futi kwa kichumidulo
atuna penda koni kikupa mpaka mwoni nikipekenya pekenya nisiwani chelewe kikuchumu ndomoni tachi tachi kionomi na tekenya tekenya na kufanya umewe
ooooyo masija kale ponza suri makanza mflit on that and baby better ride for me and show me that you're mine
you know we have more of these local talents
I'ma go downtown for ya call your king with your crown on ya and baby take your time with me let's flow like river now
asa show me le kitu amekupa mama ebu chutama kama inazama nikupige chenga kwa dana dana tuwafunge kele
yoni usiku mchana jua kizama tuanze kandana konyeshe kila menipa mama tuwafunge kele mana wanao
wanaona wanaona
Unacheki superhero na mission ya Black and black looking like a millionaire Game ni kaya mwambi ngine free na pair I know it's impossible to really not stare Spend weekends in my car see me come dead Ploya kukufanya use machine come 10 Tom Ford ina kuja na breeze una smell Ime mix na shash but you really can't tell Cheki black jojin Window ni litint kabla uhami ya mjin Ningumu resist cheesy fly kambim Before we trust when you better take clean Spadi liki Melanin juu chini hakuna bleaching Black is beautiful, you're not teaching Girls are thinking, ni ma king tu na ma queen Skuwa ndiote mbaka DJ Juhi ya kwa mgeza dire Competition haicheki kwa kio Mwako yake pia ni black on Michael Jackson, bank account on Spend my cash on, and her ass on Competition haicheki kwa kio Mwako yake pia ni black on Na ni black boys club tune tune
So this is the next song which is a premiere on December 25th. It's original Poki Genge, one of the baddest of Kami, Banzi Anderson, featuring Bogo Dom Ziki and Tokyo Ghosts, DJ Ali Kings, on the next one.
Chakuri rai, leo tuko na watoto Nisipuono kidan solo
mambo wako do
Ria mesgeje, dabo geje Ni kusere, ni kugenje Nime kwaria wa mwegze
Eyo chino
Poki genje
Spani moja nyati leo kana shikia wapi Mali safi baby leo unabebwa na nani Venye umebeba sunajua niko inani Nikiwa majihua siche kuirani Leo tuko na watoto Nisipuono kida solo Mkulima lima poko Kibaridi ya Nairobi nataka toto
Nataka toto So we do it like this
Wote wote get down
Wote clap yungo
Nimesema pewa chupa pewa chupa get down Mata kutisha gode imechachisha Kama ngoko amedai chumanda nilalisha tingisha kinyama Kama umebarikiwa tingisha kinyama
Kama kawa nimewola na wazing ting Na mirista zina flow kimisisipi Nibili nadi wanajua siku tiffin Niko hitha ya kutise mangwariti Tuna boss easy juni inking Ilagisi ya time this mando kingpin Usitake jua riambe swa pingri Riku vibe na mapachu na machingri Tuya staff ameyako wame sok Please tie genje ina wanyo kuza kichok Bomba, wakala, waini ya mdagala Kabaria, anakava kujichapa na kala
So we do it like this
Manguna wote wote get down
When you clap you go
Nimesema pewa chupa get down Mata kutisha gode imechachisha Kama ngoko amedai chumanda nilalisha tingisha kinyama Kama umebarikiwa tingisha kinyama Niko chap lakini njo tule Kaninda imi usoma na maflet Nina kalenda kwangu kwa unataka debt Leo hadi paka ya mkamba iko wet Ko niko kwenye wallet Leo kuwateka iko kwenye budget Nitalipa na mpesa wacha watu wakate Lete task kama jean hapa tuko pate Vodka kwa mdomo wezi sikia achu Yako inatingika tukispama statue Niko kutu tunaweza nzia kwenye luu Tukamalisi ekeja juu ya curfew Brrr.
So we do it like this
Amanguna wote wote get down
When you clap you go
Nimesema pewa chupa get down Mata kutisha gode imechachisha Kama ngoko amedai chumanda nilalisha tingisha kinyama Kama umebarikiwa tingisha kinyama
Nikiwa matin kuta nikosa na tin Madi so sick na siyati tuko hospital Shika ase tukana shima afiri Piga mileage shash kiko front line Lucky nice you kema kukaanza Wako too late juicy no my latest Aluwanda asha paka ya ni bleacher Siyezi banja ni kusadi kwa bongi Umepeba nyabu kumbewe ni danka Kuzilate ni lazima mtapaka Ukileta beef sima vegetarian Aturia unyagu sema masku
So we do it like this
Amanguna wote wote get down
When you clap you go
Nimesema pewa chupa get down Mata kutisha gode imechachisha Kama ngoko amedai chumanda nilalisha Tingisha kinyama kama umebari